Ukisikia ngoma kali, ni kali. Cheza na maringo kwa flamingo wakisema si wakali. Bila haya tema sisi ni wakali, yeah. Odi odi dance kwenye party, yeah. Mziki bado ni wazama za zakari, yeah. Soka ujai win loto, chondoto. For the first time ever ngoma zetu ndizo moto.
My baby.
Killer time, nimekumiss kama Friday kingia. Ukidance, ukidress, ukianza kujisikia. Nimekumiss kama Sunday kingia. Ukijam, ukisess, ukianza kulia. Hini dawa ya roho yako. Hini ya mama na mama ya mama yako. Hini ya 254, 255, IZZZY ndani ya roho yako.
Killer time.
Hey, my baby, my honey, my sugar, my baby, my honey. Now, excuse a killer time.